Dada, I got Fletcher on this one. Salam aleko, maleko musalamu. Nani kana when I's making a budget and salamu. Just because nezo living amu matata. Now I'm living a good life. Hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata. Mwenzo ona monga ndimwe mweka wakazi tika kutumirani phone. Mwenzo chama cutting, you were play me monga joke. Kadi kukuita nani baby, mwenzo yanka tivazi. Nenzo kuuza no niwe na yampua. Wenzo na mwanga life ilise mwanga vitumbua. Nikumbuka those days pete nzo mbua. Painangala every weekend ni mumatu. Wapapela lesa tapafuka chus. Wenzo ipenda lelo wapala chus. Mwanga saende miacheda. Unani siyapa zilo wala unoli menda. Ufuna ubwelele kozi waona tabeba. Salamu aleko, maleko musalamu. Nani kana when I's making a budget and salamu. Just because nenzo living amu matata. Now I'm living a good life. Hakuna matata, kuna 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 matata.
Jami wana mkua pati ya mbenyeva mena nenzo kamba po. Serious chagos na yone po. You make me wonder, you make me wonder. Nezo tulu kusha you told that I'm wasting your time. Now look what you got me through. Now uba wama kubwele la no, I don't need you but in case you didn't know. The rest from your memories, I've got someone to keep me right. Let's from your memories, I've got someone who cares for me.
Salam aleko, maleko musalamu. Nani kana when I's making a budget and salamu. Just because nenzo living amu matata. Now I'm living a good life. Hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata. Wagai wenzo kulizira mifyoringa marifaru. Koneka wakufusa lafu ya nuiza kafari. Nenze chorimba mutima ngatini military. Na diapo long trousers no shirt ingakari. Unasia tasira zilanga mwana walungu. Waenda kuwagai wanyamula na katundu. Na mluli ncha wa mangani mwana wabalungu. Wayata mama blessa waona koka lukungu. Muli nuna banda yako mulamu mulamu. You want to come back ndaba nina tenga femu. Tichinja po mamoto kapula adobe emu. Maafu ni diviri ndi sevene wa game. Salam aleko, maleko musalamu. Nani kana when I's making a budget and salamu. Just because nenzo living amu matata. Now I'm living a good life. Hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata, kuna matata, hakuna matata.
Jay Dada, nine mwine wake Fletcher. Team Gabon, Team Gabon. CC YC Neto. I see you manigas.
And I'm love the music pan the beat and
LG Swag Music.com.